CBO,
Queen of the best melodies.
Kujalia nyuma rojo rojo futari macho ya kusizia kwenye mechi kodari chenga di maria unapenda mende chali utomfu utomfu wapamia mama wendo dakitari unenitibu ipasavyo paka napona unanifikisha safari ya nini endapo unipindishi kona kona
na napenda gauki inuka ukichuchuma
kana muka
kaleka jama
unakishusha kakichochama
we mtoto we
mshedede
acha nikupe sifa
mshedede
umeumbika
mshedede
we mtoto wewe
mshedede mshedede
usije nipeleka puta
mshedede
binju kali yangusha
mshedede
we mtoto wewe
mshedede
Taratibu, taratibu, usije ukanguka Sema unataka ndazi, au sambusa Nitimize wajibu, kabla ujasusa yeah. Uniridhishe wewe, wewe ndoboni yangu Unanipa kiwewe, hadikati kama hini Hatozuka mwingine wewe, alie wali moyongi Hadi nitakufa na Nikitaka nikupe na kupa mwenyewe
Nipe nikupe
Nikitaka nikupe na kupa baba
Nipe nikupe
Nilipotoka ni maumivu nataka raha za dunia Kilema changu kupenda nimpenda anyway
Wewe ndo pipa na mimfuniko
Nipe nikupe Kugombana na wewe kwangu mwiko
Nipe nikupe
Sheri nanga bebe nanga
Wewe mtoto we Acha nikupe sifa umeumbika
Mshedede
we mtoto wewe
Mshedede Mshedede
usije nipeleka puta
Mshedede
binju kali yangusha
Mshedede
we mtoto wewe
Mshedede
Utasutwa uone haya
Kumbate ni nanganie Baka wachukie Ina wenzangu na mie Acha wa shudio Basongi songi bashkalo Padomotika polingo yo Neye mama nangaye Tupesa na polingo